Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Namo Namo, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna, 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 Krishna.